It's up. Obusungu nina bungi mutemu kibira nebote makaba naye nga tekimala b'emikwano n'agakwana agataswala bwofuna gajjagesesa agafukamira lw'okuzibwa n'ekisoba watolondoola mu bizibu obayamba n'ebyokunywa n'ogula olowooza oli ne banno bovawo nga boogera kanono kakyera gayita n'amakulakula bwe mwakula tebalina nsonyi beefuula sango mwagala sibye enkuku ntakuviira olw'abasajja mukwano gwo baamukwanira n'olugambo lwamuleetera agumya ekimala jjukira musayi yalina omwogezi mu kwanjula mulimu gwe guma gukoze empaka bawula begendereze boyita banno nkulabula wazaali balwomoza bomu olyo Kampala nokola sente nozikwatako oba nokuba kayimba nekakwatayo bakunonya buli kasonda bazikwateko era obasembeze mu butuufu baziryengako bakuwana bakusudiyo oleme bejjako balindabiyidde bajjo bawengako badduka newaabwa nti ewuwejjula nkoko bagabira esiganye naye aterindako tekali kutanda byobagabira nga bikuweddeko nogezaako bakubira nti munyambeko kulayirira nti nesimu balizijjako luno sirwali n'omulenzi lyamutuukako bakuyamba kimuggwe emboozi gye basibako olukuvaako nenkeera ne bakuddako bogera ntokomuko abantu ba pokopoko balinga pewo awakana gwekeerako nomala gwe n'olwala boogera awatali nsonyi wadde okuswala musajja wato sirimu yamutwala ye bamuziika wasi wa mu Kampala mu myala jejo emikwano bwe twabeeranga mu mabaara cupa ku cupa tunywa mpaka nkeera ensinzi bunnyo beerabira ebyo ebiseera naye guma mungu yamanyi gye biggwera manya teri yaliyo nga bakuzaala baagala alina bajja bujjinga nswera ebizibu olujja badduka nze bansobera togwa mu maanyi fukamira akanyasaala gajubu towanika gumira embeera buli lwetonnyamanya gunayaka enkeera ne bwe gwaka ennyo okutonya suubireera jjukira katonda yekka yatali kulekererera
Fizzle.